Crystal Kids, baby.
Yeah, I'm going in. Shorty will phone it in. Tate Malu, fog a pocket in. Tante Malu, I'm beloxin. My African queen, why you talking to me? We are both. Nakutanda when I'm pella. So kubulat if you don't love me, msela. I'm phoning fans, me na long time, some tella. Angansi me na why, uya balega. Say mama, mama kusa. Kangane, kangane, mama posa. Niko hoi kitandana na new goza. Mapenzi yake, moto moto na new goza. Mama, pokea zawadi yako. Loni ko booth na imba kwa jiri yako. Mama kama dai na nyange nivute kwako. Kisikia nimekufa na kufa kwa jiri yako.
We are bona.
Okay, easy shorty, what's it yali? Unataka bata, sijali, wanna taka when the club? Hell no, tafadhali. Situna cruise, mtaka mta, mpaka jioni. Bada hapa ni bar to bar, mpaka 6 in the morning. Takula gambe, mixa nyagi, adi kush. So leto pambe, lisha kumbiaga, tuitajwa zush. Bata bila club, hell ya dikitani. Tagengesha kunyu na votaka, nikishiwa mika tanezesha baby. Oza lana, oza mama, tengelezi ndo wena mtwana. Mama, mtaya safisha, mesha yapu ya ujana. Sendo za umalaya kwangu, Pana baby. If you wanna mjua ga esto kize. Okay, kumbona mjua basa meni call. Tukitoka hapa twende studio. Kwangu kama Big Brother pia yuko na Julio. Kuna beat manyoka madre, soka vipi let's go. Yoji kaisa sosa mfalala utakuta 104. It's getting late, nona mide na kimbia. Baby twins set to ghetto, kukukumbatia.
We are born. I go buy you Bugatti, I'm a 7-4. Funny in it, niku tengi the white. No problem, loot wipe on them. Yo, chapari, chapari, me a fear that them. From today and tomorrow, na pig again. We are born.
As the kids, what up, my man? It's what we call the bounce right now.